piece of pie music. Know what I'm saying? I'm saying I'll be Bangladesh. Stizzy. Cha kwanza ni afya nzuri, kwani uwezi kwa tajiri ukisha tupo kwa kaburi. Nifurahie matunda hii safari, hapo tayari nimeshalipa nauli. Nihudumie familia pia nitoa ushauri, ndugu zangu nshabikia hata bila umashuhuri. Ndio hao siwaji daima takaza msuri, hata siku nkipiga bao nkatangazwa kuwa nguli. Nisake maarifa niatumie kama mvuli, yani kinge video inga pia yanipe kivuli. Nyona utajiri wa mali, marafiki wazuri, staki watu washari ambao kidogo tu kufuli. Lock. Nipewe upendo ni utoe, nimpate binti moja mwenye upendo ni muoe. Yupo, nibaki kwenye lengo sinitoe, nifanye jambo moja ni hakikishe litoboe. Trusto, naulizwa kipi nachotaka, kipi nachotaka, naulizwa kipi nachotaka, na wajibu hiki ndicho nachotaka, hiki ndicho nachotaka, hiki ndicho nachotaka, hiki ndicho nachotaka, na wajibu hiki ndicho nachotaka. Nishukuru na niridhike, ila nsibweteke, nsikufuru kawa shukrani ya punda mateke. Ntangulize utu wema na busara pia niweke, njue lipi niache kusema ili misala nisilete. Nywe na hekima fadhili, waminifu utii, nifanye mambo kwa akili, utulivu na bidii. Niandike mashairi yenye ubunifu kisanii, nionyeshe umahiri sio uharibifu. Wafuasini kiwa underrated, niwe na uvumilivu ramadi, bila kusahau subira na imani ya manabii. Yani niamini ninachofanya, mfano mziki, acha uendelee kubana, watangaze kwa haulipi kwamba tuna dhiki, tunachana tuna hiti, la ukweli ni kwamba tunakusanya hata jiti. Na kwa ujumbe nipate shima street, ni wake kila hatua tuona tanizima vipi. Naulizwa kipi nachotaka, kipi nachotaka, naulizwa kipi nachotaka, na wajibu hiki ndicho nachotaka.